iravuga iti umuntu nakabe wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ukwezi kwakaga inzora maze utungu kumwenyura amajwi yose numvaga muri njye araceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikororo njya njye ndamutekereza ndegaona
Tell me the mom, so good on your new home, I am single.